Love is a beautiful thing.
Your vector.
Pende ni kupende.
Young Musa.
Oh God, it's to the beat.
Nitakupa utakacho. Ukipenda mipakacho. Nipeni funge macho. Kichoka pangusa jasho. Najihisi dingi dingi. Mtoto tahuringi. Nanipa mahaba mingi. Uitisha tashilingi.
Kila napokuona
unanipa tabasamu.
Mtoto lipo shona.
Mwenzio unanipa hamu.
Kila napokuona
unanipa tabasamu.
Mtoto lipo shona.
Mwenzio unanipa hamu.
Takuganda kama kupe. Mapenzi mini kupe. Hapa kwangu sibanduke. Kilele ni kufikishe. Uko kwa mipango baby nikipanga. Baby kukupata mimi lijipanga. Ukini yache baby takuwa visanga. Baby takuwa visanga.
Kila napokuona
unanipa tabasamu.
Mtoto lipo shona.
Mwenzio unanipa hamu.
Kila napokuona
unanipa tabasamu.
Yeah, according to me, web definition is perfect. At young girl, the most valuable asset. Since you turn on your bump in all aspects. Before I met you, girl, I knew that you're perfect. Life yako heavy, no scale, in nice measure. Kukwako girl, your cheek, and nice pressure. More than enough, jukwako, I'm feeling fresher. Cause gani value with yako, machine the treasure. Hauna kasoro, mikwako sana una moro. Maisha ya soro, si die, life ya kuboro. Simani kudoro ama kudishi kiporo. As long as ushani follow nugeza gunia kudoro. Beautiful thing nyenyeshe yona kwa earth. Aliye kuumba kweli ya na talent ya art. Kupenda easy but kumaintain your task. Najibamba na love longer you mean you're na love last. Yeah.
Kila napokuona
unanipa tabasamu.
Mtoto lipo shona.
Mwenzio unanipa hamu.
Kila napokuona
unanipa tabasamu.
Tolipo shona.